Style zicyatumye mva ku kimiro maze nkajya kuva I Nyamirambo nuko hatuye abana bigenga bafite kebo kandi bitwara mana fasha babarezi masubatsi ku majezi baraga fasha babarezi Bose bamba ya majez Rasta bora muri katam Figo tukivimba Bajera ku Instagram Mafata kisuka Bamwe ngo ndi ya tar Rasta bambara kuri WhatsApp Baturi ya ni Jones Bajera ku Instagram Mafata kisuka Bamwe ngo ndi ya tar Kume Zanzari babarezi Bamwe Dore bana mwawe Bose bavuga ko batabinyamirambo Baose bavuga ko batabinya mirambo Kumbe Zanzari babarezi Bamwe Dore bana mwawe Baose bavuga ko batabinya mirambo Baose bavuga ko batabinya mirambo Zuzi jatumye mva ku kimiro Maze nkajya kuva I Nyamirambo Nuko hatuye abana bigenga Bafite kebo kandi bitwara Mana fasha babarezi Masubatsi ku majezi Baraga fasha babarezi Bose bamba ya majezi
Na mambu yo kukotu hiyo Abane jize byose niyo Kifuka nabi ya midambo Isri mix uko mbese niyo Kimirongo wata Remera wata Kichiro wata Jikondo wata Biryogo wata Jimisagara wata Nyakabanda wata Nyamirambo wata Chapati taya bana niyo viva Ibyeri byatsi byose niyo bimera Kume Zanzari babarezi Bamwe Dore bana mwawe Bahoze bavuga ko batabinya mirambo Bahoze bavuga ko batabinya mirambo
Zuzi jatumye mva ku kimiro Maze nkajya kuva I Nyamirambo Nuko hatuye abana bigenga Bafite kebo kandi bitwara Mana fasha babarezi Masubatsi ku majezi Baraga fasha babarezi Bose bamba ya majezi
AG on the touch My style Nyamcho City California Rastas Rastas Kigali Rwanda Ja Rastafari